Yeah.
The true boys in the building. It's 9-6, baby. Kalna nikosha, vendo faraja yangu usawa huu. Wengina linitocha, kisa sina vyangu mtembea kwa migu. Mungu fundi ameniletea wewe, navo nikataka na kuita kiwembe. Ukiwa shambani unanitaka jembe. Ukichoka bongo twende kwa madiba. Na ukupapa bongo watakuiba. Isulivu mzuli unanipa shida. Na nilipo na manguvu sitawapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweti kabuja ni peti peti. Meno yangu abe taiti.
Twende kwa madiba. Na ugu papa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sinta wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweti kabuja ni peti peti. Meno yangu abe taiti.
Mamu nanoika roju juju. Nataka twende town kwa migu. Penzi lako no machanganya na juju. Na kama shule weni chukiku. Na ukichoka bongo twende kwa madiba. Na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sinta wapiga.
Oh my girl, you're fire. Moyoni mwangu sitoweka wiba nitauli na usiku mchana. Please don't get tired. Mwono jaribu kukuiba jawafanya kitu mbaya. Nikikuona na sweti kabuja ni peti peti. Mendo yangu abe taiti. Ay, 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 ay. Nikikuona na sweti